ukweli mchungu nasema kweli swa dharau mlozaliwa 80 sasa hivi ni bichau ukweli mchungu ninachosema mtopenda kama umezaliwa 90 sasa hivi wewe ni mwenda
sacha
hata mnune watoto 2000 ndo mali safi wewe wengine mashangazi wewe watoto 2000 ndo mali safi wewe wengine bikidude Nasema toto 2000 ndo mali safi, wewe wengine mashangazi. Oya toto 2000 ndo mali safi, wewe wengine ile miongala. Unapojiita kijana, hapo ndo unaponichosha. Ukijana gani umecheza, matikiti kudondoka. Mwaka ulozaliwa wewe kali yako, hakuna magorofa. Wasisi ni mmetuzidi eji, sisi tumezidi nyota. Mpo.
Nasema tujui kuoga, tujui kujisafisha Kuna mabwana senu sasa tunawadatisha Jamani, yeah, juka, embu punguze nisifa Mzake fitake wakati wenu mesha pita
Hata mnune, watoto 2000 ndo mali safi Wewe wengine mashangazi Kwa watoto 2000 ndo mali safi Wewe wengine bikidude Nasema watoto 2000 ndo mali safi Wewe wengine mashangazi Kumbiri ndo malisati Wewe ngine remio Wakato wekumbiri Mapenzi tunajua Mkubwa mungu wote wadogo chini ajua Umri ni namba Inapaso mkejua Domana wa umezenu Kiasiku tunachukua Shangazi we masefetu Tuachie wosu Saizi ya koko kiono mide Mdiomba mario Tuache faula Saizi ya koko manto kinte
Wewe kiboko 199 bia shangazi.
Woi woi hapana wewe ni mamdogo.
Unasema time is money.